The Strong Entertainment. YD. Junior Cash. Zomboot. Bunches.
Ayo J-Boy, your sounds family.
Java Jende, hey family. Yeah. Bagai life iliko tough. Yivomo kusiriza mpam. Kunyamula every weight. Paka cho wanga la dwarf. Kani openda maaf. Half stew, city the lil. Tobuli yonse tingen. Chikulu tifuna kupen. Nigewa neka tipaka po kudia. Bati po baza no no funtu. Nkukala sabu nga tivavuta. Ona po baza kuo no funta. Eno upembe la kudi cha uta. Bati utulu kusate vivuta. Bebe kageza bafuno lumpa. Yoka kwata ati walumpa. Life step by step. Nkutulu kusha kutu fikepo. Tinge na cheku likonse mongani USB ija kepo. Life iliko hada fani kolimba pokwela lada teka mutima. Brother. Munga wa endo panda. Bagai life niyo foot. Pobaza kono funt. Nigeva neck batitipaka pokuti. Niri na pressure. Nisunga vana kunyumu. Tasha cha uta mulungu ndia tisungu. Life step by step. Padiki. Life step by step. Zose kutakula life ika kusa wabwela watapuka. Ulimukulu munzelu kutambuka. Wakozira njie watambuka. Kukala panyika shama kutambuka. Panike imbwa iyesa nuka taivane manga nembata deparuka. Akoma na kuna kuparusha basa panyika. Kuna kusaluza nangala vanu zovali kutambuza. Neonga kwani sevamwe kutakuza. Pako tofe kitoza chivara. Vama kuseka tushunga chivara. Kwa uchoke na sivama ivara. Kukeva panike vina musara. Ati mubia kweka zanda watiza. Usinangali sisavale chisa. Lichanda wacha kwa zara kuchisa. Mwalipa mberi tuwa sara kunyika. Zanga opuna timwere ni tani. Paka mwa opuna wanivere. Nikakolewa opuna wanipere. Kunyumba waka mbati festa
apere. Bagai life niyo foot. Pobaza kono funt. Nigeva neck. Batitipaka pokuti. Niri na pressure. Nisunga vana kunyumu. Tasha cha uta mulungu ndia tisungu.
Life step by step. Padiki. Life step by step. Padiki. Life step by step. The Strong Entertainment. Babosi Wachanda. Big Bomba. Team Beat L. Nabonse Wagai.